Jeyam de wittere ke mintaji chapande tati dande studio kalangu kettini don kibaru jumode fulfulde do masinaje de ngoni seni isaka Omar Hama jangan taw di kibar ender ko kibaru jumede ni en kala edo filla bazu Mohamed horejo leddi meden Niger tawado e jahangal der region doso mbi en kengan o yahana to endan tibiri min pammina on do ko hali do majum Gomnanti Niger adake ender sigila tabentinde waglugol filla demal dum do gam wallude remobe Allah fi wonji tagol bakaji der yewtere meden pindino hande en nano noyi fedde singande to enden der wasa wonde no wada tindinol kwata tawe bibbe wuro njobbi jangele mu en wori no gollira der commune on Kori jam hirti e moda yerno kalirno den Bazoum Mohamed horere jo leydi on no tokkiti jahangal mudun der region do so tiagando o wanno departement mo Gaya kengan o wada yana to endan tibiri to yamirore ndo wadani bibbe wuro kan woni o hali e wide hano dimma ndiyam tawadan der leydi leyno ko bandimin gungu Mohamed dantani no tawa e der jahangal makko famminiri hano ni
jahad do so tahi ko wete jahad
region mo do so kanyum bur region fukota e leydi Niger tawdede ndiyam Allah jandam sabu etugon wadama ko buray hitande ni holli wide ke chaludi tati jeya der leydi ndi dum won dallol mawri dallol foga dallol boso ne hawrama ndiyam mu no wadan eterde metre kebba milliarduji kemi jey chapande jeego dum du konda himbe no bay golturde dum demal ceedum njaajeendi ko watto hectareuji millionji didi chalungol modon jiwowol suku kutan warde dogon kirya yottade gusum yottade do to kira matankari dogon duchi kore may ruwa yotto geseme yade karakara zabori yotto wade junju faya bana yotto wade fagaya goldo chalungol himbe no bay wadde deme ceedum ko watta hectare million go'o garangal meden gal wonnana dow dun dara dum won ko dum wawi gollude e der fi on enda
ay kinde kamata muyi
do der leydi meden Niger filla demal durgol e nangol liqi no tawra chadale gam batte Allah fi wonji tagol bakaji iri ko leyde de to gam wallude wadobe de golleji gomnanti adake jojjinte sigila wallude remobe Lawa magaji minister kawjido wallirde nimbe be bonondaji kewti o noddi hokkobe habaruji faminde nimbe do majum asuman shinano foti
min gadi kawral hakkuna mi e leyde to wawade de wodi ko wita assurance dum dum du konnaga hokkude remobe meden e duro men fu enan gobe liddi hebde wawade de endan gar rentade du konna ni e basal ko way wadde e le golle mabbe dum do no wallan fa handen bibbe leydi gollobe endan be keba wawade den fa handen be keba gollitirde ko wawi yude har projetji ton na der bankiji na du konna pelle e sarusuji goddi gon do inde majjum be kisan du konna ni hono wasere mawde sa wawade de ha gonto be fa woda min ngoni joni ni min golla hautade e himbe wamde gouvernement e wallitobe fara andal e jawdi e golitirde e saru suji hono wadugol wawade ko wita assurance dum kanye faane nokkuje golloje do fi jawdi min dimma duni e le lebbi tati arandeje ko dubu jinan e nogay tati gomnat leydi Niger yewan on wawi hojurde dum fa dum heba dum gollida fa woda
pour permettre de partager ces risques à travers ces assurances là
Nimbe bengala baude hewbe kolati rewbe sukabe ummatore dun darta kebi ekkintinede yade to porje tawado der nokku on leela wal durwidid e golleji hirnyereji dum du jeddire jabbinde de woni ko dum wada to endam belle yara region Tillaberi madame Rakia danda koy goto tawado der ekkintinabe ben nani ko holli Hassan Momini domaju
Fedde non hawjine fi mawbe e gala bawde e rawbe gondube sukabe ala timi en min kawribe min gormi non kokkabe andal do fi sukabe ummatore e bikkoy dewoy gombe no nata der biddam bonda ku ibe jara kulle bonde yaru yaru min gadani be yewtereji pindinol do fi bondo o kamben do deni be koti wuro be poda hakkiloji sukabe ummatore natube der biddam bonda ku fudo bibbe rawbe jehobe e yasin gi'a biddo debbo ummu acca wuro andaka foto fa'i andaka dufu der gollal gal woni deni yahi fotti bibbe bombe jomu nata der mabbe denne no handi minen innirabe min ummu min daru min durwida e fi bondo o gal leydi amindi wala jam fina jam
bani am tun bani
o cha biro kawjido golle pelle gaddanoje nimbe balla mbi'en chapande tati lewru septembre duɓujinaji ɗiɗi e nogayi ɗiɗi kam woni ko waɗi dimma mballa ka région Tillaberi haaja. Kanjum waɗi ko mbiyen nimɓe eggoyɓe kesum ko watto 1940 e joyo kamɓe woni ko dilloygam batte Allah e pelle murtuɗe gacceji ɗi woni waɗaɓe nder région. Gure sappo e nayi dow wuroji 1989 kamɓen woni ko keɓay awde hitade hikka nde. Luuɓe nogay e joyi ñamoje luumo warde luumo kamɓen woni ko maɓɓa. Mbiyen ni fawari joni nangude 30 Septembre o ni loktoroje ɓurtuɗe 8/3 kamɓen woni ko maɓɓa. Lokkoloji 8/17 maɓɓi do lokkoloji 2,118 ko tawda nder région. E dow lawol goto ngoldo ni mbiye ñawu kesu biyetengo difteri kando kay waɗi bonondaji yaade to sukaɓe ɓe duuɓi 15 warde ley. Ɗum do hunde non ko fuɗɗi yiyede jolle département mo Gure. Ngu ñawdu mbiye nogayi e joyi septembre mbitiɗo wangi to endan ko jomum wittinira waddede nde loktorore Gure. Nangude 10 Octobre do ni mbiye nimɓe joyo kam woni ko ɗum wari yeruno docteur Abou Yahya ardiɗo Sarus kawjiɗo filla cellal ɓiɓɓe leydi mo région famminiri Zara Boukar.
Warande kenga ni ko waɗata himɓe 45 kan ñawgu nanki joyo maayi jeɗɗo janɗiti jo fama woronje e tato gomɓe no ñawti teddirka ñawton na walla ka hooƴama sukaɓe ɓe ñawgu nangi himɓe ɓe tufaka kan ñawgu nangata. Ɗum fuɗɗirta ni ko nonol jomum kam wutata no nawa jomum wawta woɗi hunde fuu poofaali jomum warirta no woɗiri hendu wawta naati nder buuce jomum sukaɓe e jottaki duuɓi 15 kan ñawgu nangata. Ɗum da waddi min cigili gaɗol kural ko hisa ñawgu nanga kenga ni himɓe 1,349 kamɓen tufa ñaw noon ko neɗɗo wawi hisi nde tufama.
No ɓe sukaɓe mbiyen jangoɓe 1,983 ko laati cukalel ndo e 8/3 kamɓe won ko tawa nder maɓɓe hoƴiti lawol jande mbiyen 3 Octobre bittiɗo maɓɓitol lekkol nder jangirɗe 32 ley jangirɗe pamare ɗe mbiyen commune mo Timiya région Tillaberi e région Agadez. Mbiyen ɗum do ni amma nder majjum jangirɗe 3 kamɓen woni ngala no jangina gam batte Allah e janginoɓe ngala lemadu. Mohamed Bala kawjinaɗo fille jande Timiya nani ko wi Moussa Mamad.
Nous avons des écoles qui sont
minen tawra e jangirde lokkol e galano golla gan janginobe gala minen godi jangirde e kol tati gondino mabbi illa rowani lokkol gabarat he lokkol ciro moske he lokkol mo asode suka fu hakke munno janga lokkol denne dabareji dawre ko wadata janginobe kedobe hebe gan jandede wala no hebo no yidira ko handi woni suka fu der hitane heba janginol e ruuji kema jena e 15 de joni ba feccere mum e gala be keba dun no woni der mun sadar magi di fara bangere sarusi on ko jobdi janginobe gala no warira no handiri
les raisons de salaire par exemple
jande jangingol e kitigo gollal jungo sukabe rebo umma tore Niger nati der mun sanne e lawangal furdu harto mojjingol der kampaniji don buri yerno Abubakar Abasa kawjinado jangirde witende Isaberi famineri Fanta Samson.
Par exemple en électricité
for fannu jande hite courant duubi uginaagi didi e nogay yago duubi didi e nogay e go bibbe rewbe dido goni jangube yago nogay e didi bibbe rewbe jo hitana hikkade worbe 33 min godi bibbe rewbe jeddo kambe tefata bak do jande hite courant for fodinol kulle der kampaniji kando duubi uginaagi didi e 17 yago duubi uginaagi didi e 18 bibbe rewbe nayo kan jangi amma tane hikkade min kebi rewbe dido far jande moddinol climatiseur min kebi rewbe dido far fannu jande etol nokkuji duubi ujinaaji didi e 19 yago duubi ujinaaji didi e 20 rewbe 3 min kebi min hegiide am ko wonno faddo rewbe duuda der fannu jandeji di saarobe kambe chubantu suka e mabbe be janga
kengal la sara dun timmi to endan do so batulawal jeegabala rewbe sukabe ummatore kejjora ko e mun ko inditira fonaf bandi min Habibu Garba yeyi fottoyde ton waddani min dimma hantode bu batu
mi anda fu no mi fantinta weltare berne am ko gaddumi fu mi sonni no wodi ba o ngji be gansi timin min ekkita wobbe golle jungo de kasen min kollama dabareji chonnol fonaf wallri min sabi min kebi andal do fi companyji
min kebi fecci didde himbe andal min nafake du sanne arana majjunni ko mido wara lumo fonaf go mi hiidu ko nafakkan wodi san
très important
fonaf garki anki kan woni garki an arande de ko buri welude kan woni lumo go enden ni sigilo rama no wodiri min gaddi are amin min kebi ko Allah hukkimi no wodi ba e chonnidi ko gaddi
wallahi na kir are de min gaddi kanjini no habbi sabi min chonnai amma dum burti sedda onon andi dum foto dirana ummaki jande lokkol te fo wita nyande fu heba no yidiri ni
sinde giteno
gambatti ala ni e bibbe leede cede awo ngada ya warta mu en kambe are mu no wodiri wadi ko sarusi gal dental sigili yilaru tindi hautade e bibbe e wuro handen subaka ono woni ko jida nati chaka mabbe to endan konni hautade e laamibe wuro be e kambe e bi en nimbe pelle jinganoje hakkeji bibbe leedi goto tawado der be jangal biyetedo dambaji son alla nani ko famini bandi min Asuman Musa Arzika Lamdi dom
maksudinde isoma anambirno
dalila mo waddi min do konni kan woni ko min giuno leede kewde jeade e CDAO de endan himbe majje pamay ko woni hakke mu be andadu no sigila fedde de endan wonno yihira dum waddi ko ibe mila fedde de endan singama non gan ardibe leede de endan tan tawidu dum hana CDAO talkabe nafu gada yaha wartaji mu en chaka leede jeade e fedde de endan der koirna dum sabi ko CDAO o endan singa amma funi du himbe no ani famude kono wodi talki di neddo hani wadude gan yaha warta mudum o endan wada dum der koirna neddo de talki mudum no kuubi wala fu musulna dum dum jamidu ni fa handen do keri chaka leede de endan dum acca turude
in chaka musu nan wa jambo da adaina yin shi
sangarte yewtere meden pindino tiagande konseebe subanodo enden de leydi meden Niger bi en communeuji goddi cingi pelle ko yewtinto golleji nembe misal ir ko commune Wassa region Zender kanji wadi ko bi en biyetedo Mohamed Gullando goto ardido o ko mitito enden Wassa famini nobe ngoni be ngadira tinde mabbe Zara Bukari yewtide mak
le projet jaguranti
wadi wakkati ni no golla e der commune ami o enda ile du konda ni projet o wardo himbe battiji jikuji mudun em gam no wodi kulle kewde ko min andano der mudun min kebi famu dedum dum du e dow tindinoje dow fi lamgol kanye moƴƴintingol nokkuje dum wadi min kebi min moƴƴintini nokkuje kewde fudu dow mballaga jaguranci on wadi
kon a wi'a fersa
dume commune modon washa wonno wada handen na sigili wadude ko watta himbe joba ittem e ko nanditi
on na wi'a mene de
min kebi wadde pirtol ko e kanye tindi yaade e himbe wuro gambe joba itte e jangal ko be dewete dum endam le nyala jabbi beto min taykitake dubbe den ko he fu himbe gala no joba ittem e jangal mudun em projet jaguranci dowti mairie on min balli be faabe kebi be nangi jangale ite kewde sanne burde ko wowno dum tina hebama do majjum den non ko dum nanganno jangal burta ujunaji sappo ko wawi hebede le wakkati on handen de e dum wada ba chobe tati ko hebeteno arande dum endam baajon min anni dowtude mairie on endam e dow tindinde himbe wuro gam be pama faawa dume woni ko mairie o tewtoto e mabbe dum woni ko hunde fu ko neddo rewte no wajibi tawe hebi yobbi dum e mairie on gan dum watto ko mairie o dukonna heba ko gollitirto e der gollam mudum
et la mairie puisse avoir le moyen de travailler.
Sador maji diye gon odon gi'a der golle modon de
les difficultés quoi
taale ko min jito le golle min gatto de kani wonno rafi gollitirde kany e bawde har jawdi kalisi noni min ngi tay projet jaguranci endan walliti hara gollitirde kany e jawdi woni cede gam batte alle golde ganna hande no wodiri be jangini himbe fa wodi kanon jonkay rafi bawde ni woni ko tawado
e moyen qui fait défaut
do on to kibaruji meden tilikirten to jamhirti